house man impulide kamenya kaka so kumenya wo muri musajja yali yajja yadenali sajja yeze jajja wabasajja yakukolera emirimo buli kisanja ewe kunaba kusula musanja ze musajja akole emirimo ngechuma ngate ginyuma necho saba sikuma sikiriza nkule emirimo ejale mabasajja house man omukozi wo mujo musajja omukozi wo mujo musajja
saboki teki kore ni chili majare mabakozi kunyo malwa mode house man asobola kukola saboki teki kore ni chili majare mabakozi kunyo malwa mode house man asobola kukola
amanya kama tuko geto
mama house man
sija kuita house man
ipi tuse mani atirwa chitongitanganzo mukozi wo mujo musajja abala abampita jajja jajja w'abasajja jja kukolera emirimu osanyuke onyongere ne ku musaala ebyange si bya saala kubasikola bya zaala nga sirabawo baana maama tonnazaala zeri musajja eyazaala yadde siina n'abaana naye nazaala abaana nza usimani omukozi w'omunju omusajja
Yeah, I didn't know.